olo e mafuta male SBS Samoan.
Na whaatautoina i luma o le kōwana sili le aswana na file paale mia toe filifilia Anthony Albanese, malana ka peneta fōu.
I'm deeply humbled by the trust that was put into my government with the election, and we certainly won't take it for granted.
O le totele o le leina i luma, matofi minisita mai le ka peneta na tenei, o lo otu maui o la toutofinga. E au fiai Richard Miles, I le tofi minisita o le pui puinga, ma le sui paalemia. Jim Chalmers, I le tofi teutupe, ma Penny Wong, I le tofi minisita o le vai fafo. I le li tai ai o Bill Shorten mai upufai, ua vai lua inai nei le matanga luenga le NDIS, le National Disability Insurance Scheme, I le vainga a Mark Butler, ma Jenny McAllister.
She is someone who has a capacity to have a great attention to detail. And that is precisely what's required.
O Tania Blipasek, lea sa umia le tofi minisita o le siusi omanga, ua tofi nei le matanga luenga social services.
She was very positive about the portfolio.
Ai, ua se eatu Murray Watt, I le tofi minisita o le siusi omanga.
Murray is an outstanding performer as a minister. I regard the environment as a really central portfolio. It's the only one I've ever asked for in this building.
Was it Yatu and Ali I le kapeneta I le tofi minisita o le International Development, Small Business and Multicultural Affairs? A e toa lua minisita le kapeneta na teenei, wale e toa tofia I le kapeneta la lona lua le nei le leiba, ma le pane mia Anthony Albanese o ila ua o Mark Dreyfus, lea sa umia le tofi lo I asili, ma Ed Husic, lea na umia le tofi minisita o le Science and Industry. Na tu ua ia e Ed Husic, Richard Miles, I le tui o ia ilona papatua.
When people look at a Deputy Prime Minister, they expect to see a statesman, not a factional assassin.
Ed Husic. Ua tofia foi, le tamaita I o Michelle Rowland, le sa avea men ma minisita o fiso o tainga, ua avea nei Michelle Rowland ma Attorney General po o le loia sili. O le reporti na wha maa popo ina Rania Yalop, mo le SBS News.
Like, share, ma faali sou finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.